on the beats.
Mbinu zangu za kivita ndo zimefanya kadata na mi anaitika sijamwita, nimemkamata kiganjani tena bila ya kusita, nimemuanika barazani furuta nkisiorita yaliyomo siriza ndani. Kioma robo simpirusu anapata kilo nzima, yani hadi achoke mwenyewe ujazo bila kupima. Akioma busu simpi moja nampa ya kumimina, hapa meli mengowa nanga amesha zama kwa kina. Bailo kwangu amepoteza control, no, no. Shosho menyo yangu mixa sambo, he drunk in love tumeganda na hani ya chagi solo. Shosho menyo yangu mixa sambo, kochi kuju anayeweka sima maka anayeweka wakuchu chuma anayeweka walala naito wanachoweka, kochi kuju anayeweka sima maka anayeweka wakuchu chuma anayeweka walala naito wanachoweka.
Come on, unavyonipa samo nishafika kikomo, mbona kama unanikomo. Wamekosa sera na tuzidi wakera, fungwa nipo jera kila ya mapenzi.
Okay, nigande nikugani tupendane mpaka kufa situzikane, usije nipige chinga zidane zidane utanewa.
Akiomba busu simpi moja nampa ya kumimina, hapa mbele
kwa kina. Bailo kwangu amepoteza control.